focus in my future, wallahi. You make it to me focus, you can, wallahi. My lady, every time I look in your eyes, yeah, you are so amazing. Acha nikupongeze, Mariana na tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakupalana, niliwaacha kina Diana. Follow, Mariana na tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana, niliwaacha kina Diana. So, take me slow, slow. La 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 la. Take me slow, slow. La 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 la. Yeah, take me slow, take me slow, take me slow, take me slow. Yeah, akili mwili bume nitawala. Wakufanana, you are special. Hata wakipangana, nobody gonna be like ya. Hata natoni tu minikilala. Unanidia my lover, unanikosha mbigwa konikilaza. Nobody gonna be like ya. Mariana na tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakupalana, niliwaacha kina Diana. Follow, Mariana na tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana, niliwaacha kina Diana. So, take me slow, slow. La 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 la. Take me slow, slow. La 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 la. Take me slow.
Thank you.